Z-Boys.
Sonia Licious, James Dollar, Shake Bam Bam, Lucky Dumpling.
Ha ha! K-Hide, King Cops.
I'm the baddest, baby. Pule ken kupele fichele.
I'm the greatest, baby. Kupele puta chapa sele. Dancing, shile kule gangana nafi.
Rock team on the mix.
Dancing, shile kule gangana nafi. So malandra, tua, mi pega mia bunda gatuna. Deixa mi perder cabeça, sacanagem. Living la vida louca, I'm a slave queen, I'm a Zambian. Mexi rainha do mundo, do rap, do música. I'm the baddest, baby. Pule ken kupele fichele.
I'm the greatest, baby. Kupele tuta chapa sele. Dansi shile kule dangana nafi.
Dansi shile kule dangana nafi.
Set boys in the national.
Dansi shile kule dangana nafi. Dansi shile kule dangana nafi.
Lila Ishila tech shila no Z boys. Galet wakolwa with that boss. Openyo galet tupele. Tuta chef ye ponza pashele. Bend down the boss. Dangana na baby that's your dose. Ha! We make set all up. Forward there one to a bengemba full up.
One time one nigga.
Gafia full of baby question pashato. Nati wa save jimba e minato. Nintolo makale yo pike nyanshi. Palama mu baby pushe liashi.
I'm the baddest, baby. Pule ken kupele fichele.
I'm the greatest, baby. Kupele tuta chapa sele. Dansi shile kule dangana nafi.
Dansi shile kule dangana nafi.
Kamrenate.
Dansi shile kule dangana nafi.
K-I-T-I.
Dansi shile kule dangana nafi.
In the summer. Kufula mano kutangana na ema dansi ya lenga ndeshale tepe. Shivila komanga ninswamo, mufibozo nekamonga ninswamo. Ama kielo niskile mpapela. I'm too sick, dola centro. Pamutanso yumbukila musentro. I'm the baddest, kumutanso.
Baddest.
Ndevilo kushalanga container. Kakonko te dance taifika koko. Kale puff tampa telelo. Ndashala meta telelo ay.
I'm the baddest, baby. Pule ken kupele fichele.
I'm the greatest, baby. Kupele tuta chapa sele. Dansi shile kule dangana nafi.
Dansi shile kule dangana nafi.
Zed boys, ha, Zambia stand up.
Dansi shile kule dangana nafi.
King Cops.
Dansi shile kule dangana nafi.
Kuma dance, I'm the baddest. Low to the highness. Mozambique na Zambia. Pamanja with the greatest. Mvera mvera bebe bebe. Wanitenga tenga crazy. Waninvesa na manone. Apa singa ponte. Z-Boys with the bad boys. Jibadiana sandam. DJ is a drum drum. Agero shake your bam bam. Bakat gat vida. Song ni apa zeti. Sia vio chita. Kala chaperet. Kareti na kabla. Kati monga wakalet. Ujwe, gumbo. Diso churigo. Atimbawo wasoge wabo sega na magorio. Baby ndidi fly mbuti chuni magoborio.
I'm the baddest, baby. Pule ken kupele fichele.
I'm the greatest, baby. Kupele tuta chapa sele. Dansi shile kule dangana nafi.
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 Z-Boys,
what's up?
International Music, King Cobbs, K.I.D, James Dollar, Sonia Licious,
Managers,
Kule Dangana Nafi,
Chone Musengwa Star,
Mr. Dread to the D-Roof Star, Young Chizo, Navajero, Umochoza, Jam City, King David, Face G, Asir,
Chester Chase, Keka Lowe,
Tani Vashu Future, Drake Chich,
Drop G on the mix.
On the mix.